nze gwe wasanga kukabala zange mpewe kunguta gwe numbiko lugoye yenze eyaline ebibuzo nkumunga naye ansa sirina gwe notamu mubuka kamu yenze gwe wakulira oluki abalala lwe banzigaliza awatalina kwekanya yenze gwe wayambaze ngatto ng'obukere busajuse munange kwegomba oli muntu mukakamu oyagala tewerekerayo gwe katonda tazimulwa sasira agaya njoga vunamia ani alikwenkana kwe kukulumisa mwe katono wa manyi munafu wange kukulumisa ye kwa nwani lentalo uzesi sola kulwana eche sancho no kama nafuka mwagalo ae mumasogo mwakama nafuna mwesanyo nafuna nabula mumu kama zolwe nakufuna ae mumasogo mwemulie subili obulamu wange nzela manyi mukama luli chompanguze mumasogo mwemulie subili obulamu wange Sabina nebino viendaba Otambuza vale masebo wakukuka Kachondo mwesigwa, kachondo mwagalwa Lord, I've come to lift your name